crazy boy.
Exclusive from Afrofy.com.
Let's make magic.
Running it.
Let's go. Yeah, nali kutemene but you fucked up. Wantowo mutima wapiamo sharp sharp. Number one funda chitalata. Ulefolo ntunina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo. This could have been us but tonight guy. Love utina manga unaipwanya. No gani zani zesela pamiala. You said our love was fake as a kamwala. Hello nishini na pampamu. Na kupasa mutima iwe wanita lukamu. Wapiamo wachenjeresa. Chibanda china kutenga futi cha kubweresa. Ndaba wavera nichita fine fine. I leveled up niweneka fine fine. You saying we should hang out. Ndine vova la pepa yuma I can't hang out. Wal, wale nkatinga lyo senga na kutumina. Ati yali mistake paku nsumina. Asembe che umvela veni mvela. Asembe ve ukamba suvi mvela. Wanvela. Yo, nali kutemeno but you fucked up. Wantowo mutima wapiamo sharp sharp. Number wa umfande chitalata. Ulefolo ntumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo. Nina dirita namba so nipunda who's this. Nafaka muntu pastete ya sufusa who's this. It's none of your business. Mutima wako naona suri pa peace, huh? You telling me you miss the old days. Love life yako ni yogeza. Tezo konda na chabe tubo. Manje hapa ni nakufa kakukumbo wo. I thought you said you found someone better. Wazako banani bia samo data. Nishine mwine I moved on. Mwaona manje maeso bantu yene ba maleta. Walenka nalio senga na kupapata. Windwala mkweshi wana kupapata. Asembe che umvela veni mvela. Asembe vya ukamba suvi mvela. Wanvela. Yeah. Nali kutemeno but you fucked up. Wantowo mutima wapiamo sharp sharp. Number wa umfonde chitalaka. Ulefolo ntumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo. Kwamo ex. Anitumila mafona tu should link up.
Link up.
Iwe. Ah, wow. We don't do that here. But you miss the way you used to hug me. Hugging a transformer on my lights.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Yeah, nali kutemene but you fucked up. Wantowo mutima wapiamo sharp sharp. Number wa umfonde chitalaka. Ulefolo ntumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo. Kwamo ex. My boy Fashion Sakala. My boy Ben Banda. Mr. Samuel Muzata. Managers Mr. Christian. My boy Don Stu. Rigani Atishan. Couple of swag is in the view view. Perfect.
Jazzy Boy
Chris Bualika. Trinidad.